cara. Kill it, kill it.
Fika muda no habitage na watia watutu Blogu fani teni mizima mutu
Bezo ni bezo
Loko na nye, loko na nye Loko na nye, loko na nye Loko kami, loko na nye Loko na nye, loko na nye
Wandishi wabali ya dikeni ya bali mbaya Yule Mr. Bonventure bado sana kulitaya Kwa kuwa ni dimba bimbi kishetu kigusa waya Ukini kuta na wagosu sicheke mkifuta kaya Skomba star ulikuta malufu Kajichanganya na njali kawa star maladufu Staki mazoea ukisnichi na zima data Kwanza na ngozi ya gundi domana squeezy na nata
Niko deep deep kweli na mizuka ya masai Wapinzani wakiniona na shindo kunibahai Narusha magoma watu wangu mafurai Dele nipo kwenye mingo mana mziki na
dai Maitune kwa mipango ya mwenyezi Homboge chumwe na nje ni paki benzi Mademu msinune sina hela za kindezi Mnotaka mnitune tafteni mbuzi wa mapenzi
Loko na nye, loko na nye Loko na nye, loko na nye Loko kami, loko na nye Loko na nye, loko kami
Minangara international look Minafanya international look Minangara international look Minafanya international look
Wabeno sini furuge mini chizi wa mta Wakianza kuamsha maduni ya kisimama watoka Wapeni habari wano isifia kuvaa Pamjini ubishoni pesa mboz na ficha tunja Marafiki wanafiko na snitch tangu na tangu Domana sina rafiki bila fiki wa rafiki yangu Eti pesa inongea naona inadanganya Mbona sikio na itegea na iseme kitu chamana Yes of course man Biko so international Bila kupigwa dress wala ngoma na techno Siko hapa kufekno Wapinzani wana hate bro Nele mshindi Mimi waku betu wame bet Na chesa timu ambao ni best Kila match mina score Na tuma beef request Sisi accept na signal Siko bongo batimbaya Niko bongo makusudi Hata nikenda ulaya Bongo lazima ntaludi
Loko na nye, loko na nye Loko na nye, loko na nye Loko kami, loko na nye Loko na mi, loko kami
Mina gara international look Mina fanya international look Mina gara international look Mina fanya international look
No fair play man Gino kwa gino Show no brains on this one Musa, Musa babas, babas
Loko na nye, loko na nye Loko na nye, loko na nye Loko kami, loko na nye Loko na nye, loko kami
Mina gara international look Mina fanya international look Mina gara international look Mina fanya international look
Beso de peso
Let's step over the gamble. 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 Over the gamble.